Heads Music.
Locking me, oh, locking me, locking me, locking me, oh, locking me, locking me, locking me, oh, locking me, locking me, locking me.
Yeah.
Ipunzi ya uwaisi ya kubeza, tenda baba inavya kupendeza, na nena uwezo zaidi ya muweza, ndugu zetu wengi tusha wapoteza. Majaribu na ya shinda, ni uwezo wa muumba. Wanadama wanatiba, hamna kitu wataziba. Tutaanguka, tutasimama tena. Tukiamka, tunashikana vyema. Kama ni vita, kwetu bado mapema. Bado mapema. Locking me, oh, locking me, locking me, locking me, oh, locking me, locking me, locking me, oh, locking me, locking me, locking me. Kazini nimepewa ridandas, kwa Mola bado na nafasi. Mtani kuna ubinafsi, hawataki kutoa pasi. Kwa Mola bado na nafasi. Oh, lucky me, lucky me. Marafiki watapita, starehe zitanipita, fashion zitanipita. Mola bado atanishika. Tutaanguka, tutasimama tena. Tukiamka, tunashikana vyema. Kama ni vita, kwetu bado mapema. Bado mapema. Like me, like me. Oh, like me, like me, like me. Oh, like me, like me, like me. Oh, like me, like me, like me.